grill on a truck bill.
Sasa inabidi tambue. Sasa inabidi ujue. Sasa inabidi ukue. Sasa inabidi utambue.
Sasa inabidi ujue. Kuwa nime fall in love. Sasa inabidi utambue. Kuwa nimezama ubavu. Sasa inabidi ukue. Upendo wangu kwa kuwa ajabu. Sasa inabidi utambue. My love kwa kumin and drive. Sasa inabidi ujue. Kuwa nime fall in love. Sasa inabidi ukue. Kuwa nimezama ubavu. Sasa inabidi utambue. Upendo wangu kwa kuwa ajabu. Sasa inabidi ukue. My love kwa kumin and drive. My life is movie. Sasa if not drive. Sitaki ujuzi, niko na wewe, sasa wengine wanini, naogesho jacuzzi. Pole ma ex in Leo, wapige chini, I'm gonna new test. Napewa utamu, asari, sijui ni nini. Hey, mtoto mwepesi, kiuo kwa bedi, nyonge nilesi, upo my head. Baby nyongesha kiuno, paka ni dead. Na usotani, kuweka ndani, tuende kwa zazi wako mtuwe posa. Sito kubali kukosa, kukosa sikosa, kurudia kosa ni kosa. Sasa inabidi ujue, kuwa nime fall in love. Sasa inabidi utambue, kuwa nimezama ubavu. Sasa inabidi ukue, upendo wangu kwa kuwa ajabu. Sasa inabidi utambue, my love kwa kumin and drive. Sasa inabidi ujue, kuwa nime fall in love. Sasa inabidi ukue, kuwa nimezama ubavu. Sasa inabidi utambue, upendo wangu kwa kuwa ajabu. Sasa inabidi ukue, my love kwa kumin and drive. Hey. Toki out to the beach, najua unapenda kufresh your mind. Achana nao watu this, awatulipi kodi mipango. Ata kwa ndani, mipo wapi mda wote kutokupata. Maswali mengi najiuliza mpaka najivunje mipaka. Na sasa nataka, na sasa najua nataka nini. Nilete baga, nilete misosi raini. Nyama kuku kuku ndizi maini. Nikiwa na wewe na balance diet, kuku ni fast. Maswali mengi ya nini, etu utakula ndo ule, aule ndo utakula. Kama ni wewe ni chama basi na kupigia kula na bado na kule. Sasa inabidi ujue. Sasa inabidi utambue, kuwa nime fall in love. Sasa inabidi ujue, kuwa nimezama ubavu. Sasa inabidi ukue, upendo wangu kwa kuwa ajabu. Sasa inabidi utambue, my love kwa kumina drive. Sasa inabidi utambue, kuwa nime fall in love. Sasa inabidi ujue, kuwa nimezama ubavu. Sasa inabidi ukue, upendo wangu kwa kuwa ajabu.